Unajua zamani faka manzi mubizi. Muri chori eruri. Kaburange tu haida.
Grammy gangster, aka the gangster. TMK, Yao G, that's me to me pere. Itaba bundo wa kwa tempia, awa tabu mpa winu ngata palimpia. Itaba bundo wa kwa tempia, awa tabu mpa winu ngata palimpia. Bali matika, bali matika,
sana.
Bali matika, bali matika,
iwe.
Bali matika, bali matika,
sana.
Bali matika, bali matika. We use money to make money. We work hard, never laziness. Never wobunanganyi, the business. I encourage myself to work hard. Kabele mpushinga, I got no time to chase. Aba masikets, ela komanda John G. Bebe koma tuwa pita, bamo nati kuseka. Ufu hapa nitao jina kapito gangsta. Konka momuno kai pose insta. TMK, na mwala patoku. Ufu
Itaba bundo wa kwa tempia. Aba tabu mpa winu ngata palimpia. Itaba bundo wa kwa tempia. Aba tabu mpa winu ngata palimpia.
Bali matika, bali matika,
sana.
Bali matika, bali matika,
iwe.
Bali matika, bali matika,
sana.
Bali matika, bali matika.
They say money to go when I sing him on my tumba. Kadi ya itibi kadi pala kabumba. Babumba na si ma tifia marombe. Finta ba fwa pabo vena kulomba. Bali ma skif shiri kichi pamba. Free don't to la li tichi be li si kumba. Kumba f nemi bambi. Shita tungo tila kochi kwa wasipa. Tenta hum. Ta guava no kuisa chupiri kichi bea. All over shiri kichi. Ila dan boy. Na kantiri city.
Kantiri city.
Mix city.
Itaba bundo wa kwa tempia, awa tabu mpa winu ngata palimpia. Itaba bundo wa kwa tempia, awa tabu mpa winu ngata palimpia.
Bali matika, bali matika,
sana.
Bali matika, bali matika,
iwe.
Bali matika, bali matika,
sana.
Bali matika, bali matika.
Ela win mine, nitakwawa nogo dolo ganga washi day line. Pamulilo awashitina, ela lava boy. Lava, lava, lava. Trap shoot, I'm a big block.
Passion soldiers, John G, Mommy Lasha, Black Gangster, Boss Kesho, Bad Body, Lam G, Tiger, Dizzle Oil, Bass Destiny, John G, J,
La Mante Ara.